La vie n'est que je. Legas. Cad.
CD Records.
Tell your neighbor. Zikwile paka mwa neighbor. Unga kishe baya. Please do me a favor. Osa pemba pemba. Unga kishe baya. Tell your neighbor. Zikwile paka mwa neighbor. Unga kishe baya. Please do me a favor. Osa pemba pemba. Unga kishe baya. Musekele ni baya. Muvinile ni baya. Mushimi kise ni baya. Musunge ni bwino baya. Unga kishe baya. Unga kishe baya. Yeah. Nipase ni vulemu, nilipa jobu, nilipa njitu. Nilo ndila baya security guard halipe pisto. Kumova kuli maruzi. Bwela kunona besti. She has to be pretty, very sweet, atila na ex. Haso isiana, siana. Shake your body, sister. Mushongo tele mzako, muuze ati luka fita. Baya kafasa sita, wena kafawa wapika. No matter what, usiu ni musiari, walikita. Baya ngati akambati, zimama light, zimama light. Baya ngati amvela mpepo, hodi mtaiti. Baya ngati ya pundati, ya mene iyo, vina ni chabe. In fact, ni kuzichefya, kulibe ati, nine mubabe. Tell your neighbor, zikwile paka mwa neighbor. Unga kishe baya. Please do me a favor. Osa pemba pemba. Unga kishe baya. Tell your neighbor. Zikwile paka mwa neighbor. Unga kishe baya. Please do me a favor. Osa pemba pemba. Unga kishe baya. Musekele ni baya. Muvinile ni baya. Mushimi kise ni baya. Musunge ni bwino baya. Unga kishe baya. Unga kishe baya. Tell your neighbor. Zikwile paka mwa neighbor. Unga kishe baya. Please do me a favor. Osa pemba pemba. Unga kishe baya. Musekele ni baya. Muvinile ni baya. Mushimi kise ni baya. Musunge ni bwino baya. Unga kishe baya. Unga kishe baya.
Rakers.